כמה 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 כשו omzada sana kwagalwe birungi byasengakola atera natobokulei omzada sana kwagalwe birungi byasengakola atera nafubosomei abange kamba subizo kupaka sande tebalemba webalie bawebalie omzade must be the first hero hero yeah mitegerezo mutoyo byakola kola nebisinga kona we wabikola ko nakusasira omuzadde nakumakuma nakutangira ebicyafu bere mulamu nakuyiyiza obugoye nakuletera atene wevulungula vulungula mu bitaka nokaba bambi nayonsa nowoloma bambi nasirisa wagala okusinga awo namusangawa omukwano gw'omuzadde gwote gugulwa tewali ba mukwano gw'omukyalawo bamwamiwo omukwano gw'omuzadde taliguweza omuzadde sana kwagalwa ebirungi byasengakola atera natobokulei omuzadde sana kwagalwa ebirungi byasengakola atera nafubosomei abange kambasuubiza okupaka sande tebalye mbawebalye bawebalye omuzadde must be the first hero hero ye we bulambo ebirungi byofuna bifuna kululwe singa teyali yensi tewandigirabye mulabye bameka embuta bazisokolamu sano kagala oyo eyewaayo nakuzaala bamubere mwana we nakusomesa okulenga oli mubangufu ekirabo ky'olubeera ekyo kyakuwa okuzekuze n'ofunawo obusente ate ne weerabira abazadde bakuzaala kibeera kibise bwoguba musango ofunyewo kofunye siraba kitomuwa omuzadde sana kwagalwa ebirungi byasengakola atera natobokulei omuzadde sana kwagalwa ebirungi byasengakola atera nafubosomei abange kambasuubiza okupaka sande tebalye mbawebalye bawebalye omuzadde must be the first hero hero ye omuzadde sana kwagalwa ebirungi byasengakola atera natobokulei omuzadde sana kwagalwa ebirungi byasengakola atera nafubosomei abange kambasuubiza okupaka sande tebalye mbawebalye bawebalye omuzadde must be the first hero hero ye omuzadde sana kwagalwa ebirungi byasengakola atera natobokulei omuzadde sana kwagalwa ebirungi byasengakola atera nafubosomei abange kambasuubiza okupaka sande tebalye mbawebalye bawebalye omuzadde must be the first hero hero ye yeah.